DJShowster.com.
Black Moses. Ziara. Yeah.
Empty on the beat, yeah.
I got empty on this one. Basile biti ya jump off, unigwela mugemu tu jump off. You can see me ujan poff. Bato na ine nisemu na David, nikugweza tena one cough. Yeta nazimi I switch off, I'm getting hot and get it off. Ukagwila koni pie pie, Bani ika mochi mwena timfana uzaenda tie tende. Babiji ni damanga levo matete beef. Una izi ndete tachedwa chifuno yeni. Halo bakamba bring the vehicle pika so lesbo. Apa nige, leka nichube malaini ya chila zesko. Baby ukaniye wa jasko, nilipatane monga tagama. Yosa mano gundalama, kunichila boy nishu wanama. Uli na beef, uleta kanyama, ntoke la ghetto, noti kanyama. Kulu nipaya, maumfu ayama, tetupala kanya gochi na puma. Uzaba bwele weka wakutuma, uli benjito na ngoza tuma. Mukalipa wakali mumaziva, moza simu za muziva. Dapu ni ndodo ni chita voda kuza ona mugemu kwa vipa. Blackout, Black Moses, iwe chosa hapa ma nonsense. Titilinga na ma bosses, ona ndala ma zonses. Inipasile NS kaso EI, pasile sniper nilipa mwamba. Kissing your pepe, kena kandasika bandi pantepe. Two fight and jizi ma pepe, baji atewa kwa kundinda pepe. Frongo mota mundi patamba ndepe, boy no vukali na chila sepe. Adaba nila panini na mpavu, mauna sa tepa nangu katepe. DJ zimia vilimba bakamba na kamba, biti na paya, ntani cha sala.
DJShowster.com.